Market Records. Boss, no tell around money.
I'm a labila when they wab a mubane. If I smile like a cocumano, I ya can yachi like a cubane. At the chawun is a calamodoga for idea. You attend a figure quelly. China tomb, but they are siva a yika. Masota like a molly salmon zigza. Nashi quelly, cause of all of a big bang. Omulabye, oba tomulabye. Omumanyi, oba tomumanyi. Mutinka, oba mukoleya. Monobi, oba mu England. Omulabye, oba tomulabye. Omumanyi, oba tomumanyi. Mukoleya, oba mu China. Monobi, oba mu England. Bino, bino, bino be chaisa chaisa. Kumwala amza ne mza ulanga bali muzala. Nebaloba, nebaloba, nebaloba. O waka fuli jaya veli na kota musente. Ngati manji zazala ne bakoba. Ne bakoba, ne bakoba, ne bakoba, ne bakoba, ne bakoba. Awo siwe wava olutalo. Ne bakoba amanya gamu ne bagaiwa. Muza ula katai nam na maribu. Oloku wa mbadi kwaita. Omulabye, obato omulabye. Omumanyi, obato omumanyi. Mudinka, obamu koleya. Monobi, obamu England. Omulabye, obato omulabye. Omumanyi, obato omumanyi. Mukoleya, obamu China. Monobi, obamu England.
Mulete mochemba, demo yezi hunter. She's a prayer wa mulaba foka kanebo. Basti haka atine sinaipa rifle. Vibe wa gulu zileveta. Chiri muto chiwoma chiri muto. Chiri chidemu chiina mwane vinto.
Chiri muto chiwoma chiri muto. Chiri chidemu chiina mwane vinto.
Omulabye, obato omulabye. Omumanyi, obato omumanyi. Mudinka, obamu koleya. Monobi, obamu England. Omulabye, obato omulabye. Omumanyi, obato omumanyi. Mukoleya, obamu China. Monobi, obamu England.
Omulabila wune wabo. If I smile like a cocumano, I can catch like a cocumano.
Boss, not on Ramana.
I see you, you attend a figure quelly. China doom, but they are siva a yika. Masota like a molly salmon zigza. Nashi quelly, cause of all of a big bang. Omulabye, oba tomulabye. Omumanyi, oba tomumanyi. Mudinka, oba mukoleya. Monobi, oba mu England. Omulabye, oba tomulabye. Omumanyi, oba tomumanyi. Mukoleya, oba mu China. Monobi, oba mu England.
Black Market Records.